langalo sipili swanga lela kigama sipepile kulo sihlula ngani emagameni wonke siwaziyo elakho liphakeme siphila ngalo sipiswa ngalela kigama Jesu siphephile kulo sihlula emagameni
Yeah, we got
ama liga Jesu un poshongo namanda obadeke la kulona uyalondeka Jesu 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 hey Jesu 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 Jesu
Jesus.